You need to be strong. Jagger vertebral column. You can spit on any beat cause your style is versatile, obvious. They keep asking me, Gamma verse plus a chorus. H, Gala track. Hey, Angitlinga gas focus. Pika pika ngento yami ngalapheki kodwa bulalayo and down nakwizonda bafe. Lento yami fika stocksini keep my bars are tight my drop angale. Leli gcikwane likhila njenge corona kukhulani ngangeni khona lokho amagates. Ukuthi liphumelela kukho ezandleni zalo inkinga ukuthi aweko hambula ama fans. Imali sidinga yo bro. Ukuzwe ngo Mr. How to Flow. Mini rap kade ngayiqala effects kade ngabhala ngesana 12 2004. Mangkhosi energy ngikhafe score. Ngisynthesize ability Joe. Mhlampu yazi ukuthi lene DS banifane kodwa ngokwami ke lene DS God. Angifuni ukuqamba manga ngibhala le track ngiyavevezela ngathi khona amanxeba emzimbeni cause kuyankenketheka ngisaba ngisho ubuka iKing esithombeni yajeqezeka umlile ngiqalile ngamadayo usuyabhebhetheka. If you really wanna go for my man, man uyiqhelanise namajita force. Your man, may bona na kwa ma shows no stress. Sisho se hip hop usithi no pain no gain. Awuthi ngiqale eqaleni ngize nje ngifisa ukukhala ukubona usa underground mina uqobo ngiyangilimaza. This is how I express myself cause i-rap culture mangikubhalela i-track ngiyakucharge ukuze uthole i-power. Ngiyakhumbula no music holics nginilethe tough abantu bengakhole cause ukunibona bukhoma beqale nami la baqala ukungithatha khona serious enani lova basekasi kushova inombolo kudovona number. Iningi belingakhole ukuthi le mpahla uyayishaya and lokho angifuna ukuqamba manga wakuphendula impatha cause ubusungena umungene sekufana nekhaya indlela obuyithanda ngayo manje sesiyaphela soqala even endabukweni khona oyithintayo lempahla ngivele ngibaseleke kakhulu mase bembiza iphara cause abasazi simo nenhloso salento kuyiqala and awukho umgqomo wokulahla umuntu mina ngiyakunqanya sabamba imeeting sonke ndawonye ama-rapper ngathi ngifuna ukunika usizo wathi ntwana no relax awangithembisa bra tshela wonke amaphutha obuwenza and lento uzozama ngakho konke and uzoyeka impilo yamanje imayela nokuqeda ucash noma ungadophu kodwa mungena cash for tech into yakwenza wahlehla nakwi-NUS yolayini abanganeki packs to packs omadolo bazobhala ama-tracks ngayo badume bakhiphe ingoma mahhala ama-fans abagxume mese kumele kuthengwa ama-CD basaphotha omunye mese kuthiwa kana-taste bengakaza munci i-rap le-akha iba business minded ukuze khanye awulidingi ikhandlela think smart angune-skill esblind when kuqa sonke izandla and read the bible yazi wena ushawayile into engishayayo abantu ba-pretend ukukuthanda bafuna ukumunca igaze elincanyana and uchithwayela bobagwalayo wayeke ukurapha bazokuthatha serious njengo DJ odlalayo ma-rapper angakini in fact wonke anomona cause ayakusebenzisa akumunca igazi nawe ubona wenza kahle wamuva emlazi bonke emlazi yikhova bakudlela umona basuthe and ubezwa ma bebhodla nawe akhalishiyasi mara yini ngoba ungaba serious you can see nakumapakistan yini ungaphumeleli yini ungathuthukeki yini ungayigqugquzeli intsha mayiphuma emgqeni zip vele akhalishiyasi kathi sithini vele nalapha isikhathi come and see nakuphilishiyasi yini ungakhuthazeki yini ungakhulumeki zip ungalifukuzeli kini kanti ufumbetheni kade wawuvuka bra ushizini dala uphanti uthule uzama ukhingqini i-tough industry blue wam udidisi sangayishaya i-reboost i-power bukhijimi beside ukuthi unjani beside ukuthi ubani beside ukuthi uphuzani side noma i-guide hlukana nabangani will fight you wena unumber one bona bakhona kodwa they really want to ubusenkambini ubona bekubheka ubudla iparish ipedla amabheka let me speak your language mhlasimbe uzokuzwe ngiringa rongomaya cause asibibi the blumbe real flows we ghost we king bro skills top yin po cause nak TikTok you kill show mara we king bro ngishaya isifuba ngomsebenzi wakho like a king kong khona ukuthi izinto zibe grand iphinde ibe west khona ukuthi uduke nakwi map ubuyona gap khona ukuthi impilo idingi actor noma uyi rap sikhathi samanje you need plan ukuthi ube no cash usukhulile funda amaphutha kwabanye I didn't mean to beef you kwana ngifuna khanye musa funa deal buka intaba yase Dubai uzolimala emudlala inqola uzobuya emthuqa skehle hey do the maths.